All right, coming up next, let's hear another older album. This one from Diane Solo and Moro Maurice Bea and The Best du Zaire. That's going to hear a self-titled LP from them. We're going to hear the track off of that one called Ma Pendo.
kukazi, kushamba, kumasomo. Acha, acha, acha maneno. Acha, acha, acha bugombi. Kuya, 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 kuya tupendane. Kunyumba na kukazi, kushamba, kumasomo.
la rete na zali pe moto. susi zamba basi bingi na motema e mobali yangolinga alingi mosusu soni bingi na bapara na ngai bafire yo saraka ezali somo e nakoluka marabu e pote abikisa ngai mobali nalingi atalanga lisote apesanga bongo te avaria na motema e basi bingi na molema e mobali yokolinga alingi yo te o soni bingi na bavoise na ngai bapierenga nasala esina na soni o mama mon amour matrahi sherie abuse ya litambaro chérie akoka tena kanga motema moto moto baina lela chérie chérie na kolela lela
ngai motema mozoki chérie na zenge balado
Oh, chérie, na sengi yo palado To bande la bolingo nenge to banda kina kati ya ba sentima
Oh, chérie, sentima nanga ego le malemba
Nengo te mamo zoki, chérie, na sengi palado Esanga beze ya litama, oh, chérie Ako katena kanga motema, moto moto Daina lela, chérie, chérie, na kore la lela
Ngai motema mo zoki, chérie, na sengi yo verifié
Chérie nanga yo rectifié
To bande la bolingo nenge to bandaki na kati ya poto poto Oh chérie atumi nanga na kolela lela
Ngai motema mozoki chérie na sengi parado Esanga ebeze ya litama oh chérie Ako katena kanga motema moto moto Ngai na lela chérie chérie na kolela lela
You're listening to Ambiance Congo on WRIR. My name is Dowdy. I'm here with you every other week. 2 hours of Congolese music. RadioForAll.net is a vast online archive of podcasts, including those of many WRIR music programs, available without charge or membership to the general public. Radio for All is created by the all-volunteer A Infos Radio Project. The project went online in 1997 by grassroots broadcasters, free radio journalists, and cyber activists to provide themselves with the means to share radio programs via the internet. Their goal remains to support and expand the movement for democratic communications worldwide. The project exists as an alternative to corporate and government media and to enable the expression of creativity. To access thousands of hours of radio content or to support A Infos Radio Project, visit www.radioforall.net. And there's Ambiance Congo programs on there going back to 2005, thanks to Radio for All. All right. How do you follow up those last couple of cuts? That last one was Sally Bichu from the old Eddie Gustave label, K-Dance. Album is Sally Bichu avec. Gotta go over here and grab the album cover. Avec l'infatigable machine à tubes Bichu. And the song we heard off of that one was Von Von. Before that, Orchestra La People Trio Se Pacos from their album, simply just called Orchestra La People Trio Se Pacos. We heard the song called Zala Celio. That's on the Path Marconi label. That's one of the spin-offs of Les Bantu de la Capitale. Great, great band. And that was a great song too, wasn't it? Zala Celio. Let me know what you thought of that one. You can leave a post at www.wrir.org if you like. And let's see. Coming up next, as I said, how do you follow those last couple cuts? Well, let's follow them with Le Grand Maître himself, Franco and the OK Jazz. From the double album, live recording of the Afro-European tour that was recorded in 1978 on the African label, here is the live version of Mama Na Bebe.
Oh, mama, pokonyo kolonga iti na lobelangai, repoto pesa na lelo yo tokutani, mama toyambani, suka bisengo moninga. Mama na papi ondima Bolongi singa na masonga na lobela yo Tome kakanga na bangote ono kite okobo yangai pamba Noki okumbanga mboka jie Songi songi ya kisasa Kola na kateba koseka yo pamba
Toko boya na pona oyo balula kayona oyo balinga kangai Dima pense a moninga Moninga moto e mama Lelonga na oke na tango ya ende toa Tozonga ningo bolingwe peli moto Ezikisi bato mama Basusu bakote la mise Moninga moto e mama Lelonga na oke na tango ya ende toa Tozonga ningo bolingwe peli moto Ezikisi bato mama Bato babeleli pamba oi ya mama Mangungu ya bato kolanda te Baluka mobimba o bazuwa te Nabeli pasi ya liwa o mama Azamiso pamba o sula jengai Liwa eyo kinga isoni eke iko kamata yo Loko nangana lali matanga bo Azamiso pamba o namoni te o Songi songi na bango ezu iyo Iyo leo Ya mama, ya leo, ya mama, yo leo, ya mama, ya leo, ya mama.
Kakano kina mibomi Eloko na linga na boya basi mbakao
Mwasi na mone ni pasinga na boy mibali batalaka Elembo na ndoto kitoko na lopo songo ya bo Mbako mako bimela yo na ba decision mama Yo moko okabola bango mikolo baso mbaba kalambi Ya kotala badate o
Gaina ni makanza mbeo Jaluje kota mwisa kamoto Naboya kotia mote manaka kano kina midomi Eloko nalinga naboya basi mbakao
Pia bondumba mamola ndiyo pika kango ya ho Mbaoyo balingi yo tango mosusulo biboko zalateo Mbotaka okoli sakabana mbayo ho Bako seli sayo natango pozu wa paso ya zambe Imo bange boni moto teo
Kaina ni makanza mbeo Jaluje kota mwisaka moto Naboya kotia mote manaka kano kina migomi Eloko nalinga naboya basi mbakao
Nasila loposo o mama o wepaya batwe Takampona yo omoleka baligi basa mbisa Moto nyoso kozala na ye akofinga gaina no mama Makama pembe nina yoho na boya kopanga Omoleka
Kaina ni makanza mbeo Naluje kota mwisaka moto Na boya kotia mote manaka kano kina mitomi Eloko nalinga na boya basimbaka
Mwasi na mone lipasinga na boy mibali batalaka Elembo na ndoto kitoko na loposo mboya ho Kapo mako bimela yo na ba decision mama ho Yo moko okabola bango mikolo baso mbaba kalandi ye ya kotala badate o
Kaina ni makanza mbeo Naluje kota mwisaka moto Naboya kotia mote manaka kano kina mibomi
eloko na linga na boyamba simbaka
siya bondunga mamola niyo pika tango yabo
mba oyo bakongi ya tango mosusu lobi bokozala teo
mbotaka okolisaka bana bayo
bakosalisa yo na tango kozwa mpasi ya nzambe
mobange poni moto te o
ngai nandimaka nzoye o
aluzie kotamwisaka moto
naboya kotia motema na kaka noki na mibomi
eloko nalinga naboya basimbaka
bito babazio na miguel bito
The unmistakable voice of Sam Mangwana, along with the African All-Stars. Great guitar by Dizzy Manjeku on that one. And also Lokasi on bongos on that album. And Ringo Moya on drums. And, you know, Theo Blaise Kanku even sings on that album. It's called Sam Mangwana at African All-Stars. Old album on the Adios Records label. Before that, Franco and the OK Jazz from the double LP live recording of the Afro-European Tour. We heard their version, the live version of Mama Na Baby. Coming up next, a cut from a newer album this time. This one from Bumba Massa. His latest album called Apostolo came out 2010, I believe. We're going to hear a cut off of this one called Macha.
Chacha de Villers, colonel Jean-Jacques Banoanina.
Macha na koma tango nyonso kokanisa, ngungi nini esuyo, po bwaka bolingo na balabala, moto nyonso alokota. Vandi bambula, obosa na teba sacrifice na sala, pona sauve bolingo na biso. Bolingo etonga makaloko landako, bokasi na yango fondation, moke moke eza komata, boka mwisi bato. Mokola ni bosa na kutana na yo macha na lobaka na yo boye. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Macha na koma tango nyonso kokanisa ngungi nini esuyo. Po bwaka bolingo na balabala moto nyonso alokota na ye. Prevé toleka, tovandi bambula, kobosa na teba sacrifice na sala, pona sauve bolingo na biso. Bolingo etonga makaloko landako, bokasi na yango fondation, moke moke eza komata, boka mwisi bato. Mokola ni bosa na kutana na yo macha na lobaka na yo boye. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Yebi sangani ni ezuyo, obosa ni manso. Tala na nosima na yo, okomona bozo ba osali. Bolingo ezalaka lokola liki, simba yango makasi. Bolingo ezalaka bato mibale, bakobombaka sekele. Mokola liboso na kutana na yo macha na lobaka na yo boye. Après toi, je n'aurai plus d'amour.
baba bongo suka seniwa. Yangana yo putulu ebata makala matikala. Yangana yo etanga mabongo suka seniwa.
Yangana yo masha mama tofani to umeri olingwe matiba etash. Colingate,
Yangana, yo puto no le mata, Macala, Macala, Yangana, yo etanga mabongo, suka seniwa.
Baluki vale mi bacabola biso, baco quite, Yangana, yo puto no le mata, Macala, Macala, Masha, Masha, Basali, yo soba echoué. Kopesa bango kasi wanate noki babinela yo.
Yangana yo putulu emata makala makikala. Yangana yo etanga mabongo suka seniwa.
Bolingwe tonga makalo kolandako kobosana te moke 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 botongi fondation. Masha kabola bolingo toka bola basantima. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ma chara.
Yangana yo putulu emata, makala makikala. Yangana yo etanga mabongo, suka seniwa.
Kobosa na te ma chara ngai, na lobaka na yo. Après toi, je n'aurai plus d'amour.
Thanks for listening to Ambiance Congo today, all you people out there in the world, especially Buona Carey and all his friends out there in Hagerstown, Maryland. Hope you've been enjoying it. Thanks for blasting it at the barbecue in the park. That last cut was Bumba Masa, Macha, the name of the song. Let's play another relatively new CD. This is a couple years old also. The name of the CD is Vice de Procedure. It's from Ya Man Gecko Buro Mpela. The name of the song we're going to hear is Bel Om. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence at 5 o'clock.
Nagalate 6-5. Kodia Kubungumuka. Chacun portera sa propre charge. Et puis de quel droit est un kiki? Gérard Kayenga, ours blanc.
Sangai, vérité na yo, ya sa motema a jurar na yeba. Oh yeah.
Hey yo Christian Kayenga.
Sakola discours ya mouna yo e pananga. Lobe la motema nanga ne fuse qu'un mot. Maloba no se na parole te na moi geste. Il suffit le calibre soit le pango na moi à deux marches. Yapunda na moi regard, cela me suffira.
Laetitia Mujinga, Matisse pression ko.
Na komiko banga ko tala miroir nanga. Bonzengelonga monte monana kate. Tango ya kole la he, awayo prive ngai. Kimia na motema. Zongi se langai moa atusa.
Zobi kona mana maboko mayo.
Na maboko na yonjera.
Fana toujours entre tes mains.
lela e awa yo privé nga kimia na motema zongi sela nga imwa tusa
na
maboko na yo salon sake le meilleur de bisa
papi tadila Jacques et Kofi
ami ye ye ami na ina ko chagrin na malo baba rival na ba jaloux bazo ye bisaka yo ye batenga na linga kayo ami ye bat na lo bayo e ba frère regarde nanga eza pona yo pa vrai humour nanga eza pona yo o senka nanga nzela lino nanga eza pona yo
le directeur du bureau Alain Manga
papa na motema na na sina dia yo no ko la peur na sina ko na yo na système impérial Jere ngai, yo jere nga, yo jere nga, mon jera kaye nga.
Le prince héritier d'Akankano, mon père.
Tu es beau et si bon, jera kaye nga, je ne te permettrai jamais de t'effacer devant ma face.
Nostalgie à la vie n'a gagné, il vient joli.
Nancy Moussamba Twingo.
Anga Bolingo Kotira Yigisi Mwanga Roulage. Robinge, elle était branche en mes pour un lion. Dans l'amour et tout le monde est dessus. Sadam Boko, le trésor, il est Gino Ilunga, William Say, la vie
s'en va. Je suis ici, bon, Gérard et Kayeda. Je ne te permettrai jamais de t'effacer devant ma face.
Zachary, Baba Basso.
Mais te capte pas de mon cœur, mon Gérard est pour ce bon. Même s'il faut que je te pleure dans toute la langue, je le ferai.
Les griffes, c'est l'esprit du tigre. Charlie Mabial, tigre. Un ministre Toyota, Yoloba qui bénit le Roko Yate, vise de procédure Yamoué. Douglas Kalimas, toi tu sais mon frère, on est ensemble.
Bienvenue ma cosa, extra.